chikutavuta chete. Wamari mbate na suwa biete. Abataya galavete. Na ulie yogeza tomu wabude. Nzali na mkwano mwanji wongeza. Kubi wama mbisi na sukari. Kwali na buli chirunji kusasa. Bote umpimba kasare mnyama. My baby, my baby.
Too.